out of Chicago. Yeah.
Oh. This is Skilly.
Hey, mdomo kuma. Mdomo nyamaza. Nakumbuka mara kwanza na kuna nilikuona kwenye Big Plus. Nikaumia sana kusikia una bwana yako. Ili sione wivu kabidi nifumbe macho. Oh oh. Nikauma namba hadi kwa mashoga zako. Wakana benki taka feza nikahaso. But now oh 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 oh. Nikiona rafiki zako huwa nawauliza swali. For now oh oh oh. Yupenda miliki feza kati yangu na serikali. Hapo kati, tembo na chua linivuruga. Nikaona kama kwako tapoteza muda. Ila uzuri mini mesomea Cuba. Kachukua kibeliti nikachoma mbuga.
I fall in love again. I swear I fall in love again. Me I'm falling in love again. Again, again. I swear I'm falling in love again. Again, again.
Hey, watu wanasema ukiba feza kuna kesi. Mbona mi nimezi iba mbele ya jeshi. Ezi salamu ziwafikia ati my ex. Mi nimeamua kushina feza kama benki. Baby kuna watu kwako wanaleta choki. Achana nao bwana akili zao fupi. Wanakusema hata pumzi ya wakopi. Eti yo shepu umechonga Uturuki. Matajiri wanakutaka. Masikini wanakutafuta. Oya mi nimekupata. Wakatangaze msiba kwako nimekufa. Hapo kati tembo na chua linivuruga. Nikaona kama kwako tapoteza muda. Ila uzuri mi nimesomea Cuba. Kachukua kibeliti nikachoma mbuga.
Fall in love again.